Lietuva ni radio iš Gurdžio Amerika. Radio iz Gurdja Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 I Kigali na 93 n'3 I Karongi bigisoro muri Uganda turi kuri 88 n'9 bya Voice of Muhabura turi kandi live kuri Waishatu akadomo radio ya Chuvewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi yedi gwe mu basuza mbayikaza mu kiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Yende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema arari mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tani urimo kumfasha kwegeranya iki kiganiro mwironeza rero nshuti muduteza amatwi ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi tuza kuharira mwebwe bakunzi bacu cyane cyane ko hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo abakristo hirya no hino ku isi bizize umunsi mukuru wa Noheli hanyuma icyumweru gikurikira hazabe ubunani. Aho rero muri ibintu byifashe gute hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro yo kwitegura gusoza uyu mwaka. Abantu benshi bari mu ngendo aho bagiye gusura abavandimwe n'inshuti zabo kugira ngo bazarangizanye umwaka bari kumwe. Ese wowe aho uri uyu mwaka wakugendekeye gute? Uyu mwaka ugusigiye iki n'iki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Ibyo byose mu kanya turaza kubaha ijambo kugira ngo mubisangize abakunzi b'ijwi rya Amerika ndetse munagira amahirwe yo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza uyu mwaka no gutangira neza umwaka w'2025. Mu kanya rero turakira amatelefoni yanyu. Bushari na Aline Sano abo akaba ari abahanzi bo mu Rwanda indirimbo basohoye umwaka ushize indirimbo nyine itwinjiza mu birori byo gusoza umwaka. Kuri telefoni nababwiye ko tuza kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino. Kuri telefoni ndi kumwe na Gracie wiriwe neza.
Amakuru yanyu makuru
ni meza wowe uri hehe?
ndi hano igoma mu Republic Democratic du Congo.
Igoma ibintu byifashe gute mu gihe asigaye by'umweru bibiri gusa kugira ngo umwaka urangire?
Nintu bimeze neza, aho turi kunyura hose turimo kubona biteguye ku mwaka mushya mu Burundi na Noheli.
Iyo myiteguro uvuga murayitegura gute? Ni imyiteguro nyabakire?
Ni imyiteguro kuko urabona iyo umusenga hano mu mujyi Goma uri gusanga hamwe na hamwe no ku mabutike ahantu ho yagurisha ibyo kunywa ibinyobwa, hariho imitako ya Père Jean Noël yerekana yuko imyiteguro imeze neza.
Hanyuma kwitegura neza gusoza umwaka no gutangira undi, rimwe na rimwe bisaba amikoro, cyane cyane usanga imiryango ihura igasangira igasoza umwaka bari kumwe. Ese mu bijyanye n'imyiteguro mu rwego rw'imiryango, ese abaturage bafite ubushobozi buhagije ku buryo uyu mwaka bazawurangiza neza mu byishimo basangira n'abandi?
Urabona ubushobozi kibi bwose kuko abantu bose bose abantu bose abagitarisha muzuri ntabwo bari bitegura neza, kuko urabona turi mu bihe bimwe na bimwe by'intambara. Urabona hirya no hino y'umujyi wacu wa Goma hariho intambara, ntabwo twavuga yuko umwaka mushya utambuka neza kuko tugifite intambara.
Hanyuma kuri wowe nk'ikintu gikomeye uzibukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu turimo gusoza, bibiri na makumyabiri na kane turimo gusoza, ni nk'ibiki Gracia?
Ikintu cyo nzibukira kuri uyu mwaka ndeza muri make ntawambereye neza, ariko ikintu cyo nakwishimira ni uko ubuzima tuba turi mubisanzwe, ariko turashima Imana.
Gushima Imana, icyangombwa ni ubuzima, kandi uracyaba ufite, kandi twizeye ko uzasoza neza umwaka. Mu magambo make cyane, ifurize abavandimwe n'inshuti zawe batarenze batanu gusoza neza umwaka.
Ndifuriza inshuti yanjye yo bitaga Bora Ujima Bazirake John umwaka mushya muhire, nkaba nifurije umwaka mushya muhire famiye yanjye yo bitaga famiye Victor Siboma avec mama Esperance Maniraguha, nkaba nifurije isabu umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri hariya Imasisi n'abari kutwumva bose murakoze.
Urakoze cyane nawe Gracie Jibu Sibomana, natwe hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka, uzawurye n'uzakurye, kandi umwaka utaha uzakubere uw'amahoro. Ugire umugoroba mwiza, kandi udusuhurize abakozi b'Ijwi rya Amerika w'Igoma.
Murakoze cyane, nubwo Ikinyarwanda tutakizi neza tuzagomeza
kukiga. Urakivuga neza rwose, nta kibazo gihari kandi kirumvikana. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite Holly wirwe neza.
Wirwe neza
ariko aya ntabwo ariyo mazina yawe, Holly Smoker.
Kuda dagatazirana mu kirundi niko bakita
dagatazirana. Ubwo kahereye kuki iyo harimo ubutagatifu mu kunywa itabi?
Byahereye ko ntabwo nkunda abantu banywa itabi cyane, sindanarikunda.
Yego,
biba bivuye aho kugira ngo bantazira ako kantu.
Ubusanzwe bakuzi nkandi izina ryawe nini?
Ubusanzwe banyita ku mazina yanjye y'ababyeyi banjye bose banyita Nita Ngarbe. Nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza, ubu muri ntara nshasha ya Bujumbura mugabo nk'abantuye Westland mugwa mukuru wa Nairobi
Westland ndahabona ni hirya gato ya umuji wa Nairobi aho ngaho muri Kenya muri Kenya narahabaye abantu benshi bakunze kwizihiza umunsi wa Noheri ubu ngubu imyiteguro yifashe gute iyo utembereye mu mujyi ibintu bihagaze gute
uratembera mu mujyi ubona ibintu nyine abantu babiteguriye cyane abantu benshi barakunda gutaha mu mihani wabyo bakomoka usanga cyane cyane abantu basa n'abariko bagabanuka baberekeza iwabo bitegurira cyane abafite amazu bariko bahindura basigamo karangi urabona ko Noheri ari ikintu cyane kiba kiri ku mutima wabo banashaka ariho benshi barugara amazu bakagenda muhira ruguru aho twebwe mu kirundi twita ruguru bahita ngo ni bushago bakagenda kugira bizirize Noheri ngo n'imiryango yabo ngo rusange niko mu mico yabo baba bameze
ku giti cyawe se wowe witeguye gute umunsi wa Noheri no gusoza umwaka ku giti cyawe wowe imyiteguro igeze he hari aho uteganya kujya hari abavandimwe cyangwa se imiryango uzasura kugira ngo muzarangizanye umwaka muri kumwe
cyanjye ngo turashyira inshuti hano mu mujyi wa Nairobi hariho benshi baba ari nk'abarundi tuba tutazinanye hari ikibanza kimwe cyateguwe abantu baba batuye Nairobi b'abarundi bazohuriramwo ibibanza ni byinshi ariko haba hari inshuti umwanda kuzibanza ukagenda mu miryango mukayagahama mukajya gufatikanya n'abandi barundi bagenzi banyu aho tuzoba twateguye guhurira mu icyo gihe ahanyene Westland
muri rusange tubwire uko uyu mwaka usoje hari ibintu bidasanzwe wakoze uyu mwaka ugusigiye iki n'icyo wifuza mu mwaka utaha
umwaka nashimye Imana ubwa mbere bwo ariko umwaka n'umwaka ku ruhande rwanjye utagombye kumera neza mugani neza ko Imana yashoboye kuba yabunzigamyemwo ngira ndabusozere ibindi ni inyongera yayo niyo iyo izikomye aduteganirije hama icyo nshima ni uko cyane cyane nshimira Imana ni uko famiye yanjye yose ni bahema bari aho bakomeye ikindi ni uko nibwo mwaka navuriyemo mu gihugu nza kubaha Westland kumbo kantu gatoye nabonye Imana yankoreye kugira ngo nerekeze njya n'ahandi nicyo nshimiye Imana cya kintu cya mbere nyamukuru yankoreye nshima cyane nuvuga ati Imana yubahwe nicyo kintu mbonye uno mwaka yankoreye ubundi muri rusange mu buzima bwa minsi yose nkiri Bujumbura hari ibintu byagenda biba benshi bitameze neza muganga yaniye Imana yari kiranshira iyo nzira yo kugira ngo icyo nari narasezeye yari yaransezeraniye ndayisaba ishobora
hanyuma Albert wabivuze ukomoka mu gihugu cy'u Burundi uri muri Kenya ibyo byo byose ntabwo uzaba uri kumwe n'imiryango yawe yose reka ngo akanya mu masegonda make wifurize abavandimwe bawe nka batatu cyangwa bane kuzasoza neza umwaka no gutangira umushyashya neza
ego murakoze cyane nifurije umwaka muhire mukuru wanjye bita Said mfite n'abavandimwe banjye bo bita bajyana biscuit abaho ngaho ububanza abo bita kumuzinda na famiye yanjye mu ncamake iri Bujumbura yose baba mu Kajaga aba mu Buterere baba mu Irohero kwa Papa Shani ndabifurije umwaka muhire umwaka mushasha uzutubere amatano ubuki
Albert nawe natwe hano ku ijwi ry'Amerika tukwifurije kuzawusoza neza ugatangira undi mu mahoro ugire umugoroba mwiza aho ngaho i Nairobi muri Kenya
namwe murakoze muze mugira umwaka mwiza aho ngaho.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twahuhariye mwebwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire cyane cyane kubijyanye no gusoza umwaka, dore ko usigaje ibyumweru bibiri gusa tukaba twinjiye mu mwaka w'2025. Ese uyu mwaka wagenze ute? Umushya murawifuza miki? Nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni. Reka dufate Patrice mu gihugu cya Zambia. Wirwe neza?
Twiriwe nawe mwiriwe?
Yego, uri hehe neza muri Zambia?
Mu gasantire kitwa Tongwe.
Yego.
Korona sana ndangurira imirimo ya misi
yose. Niho ukorera imirimo yawe ya misi yose, bivuze ko ukomoka ariko mu gihugu cy'u Burundi?
Ego, nkomoka mu Burundi.
Yego.
Muri komine Mugina, provinsi ya Cibitoke.
Zambia rero se imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Imyiteguro ndabona ko abenegihugu bo muri Zambia barayendeje. Nkaho mererewe ndabona ko imyiteguro bayirembeje bivanye n'ibyo mbona. Hariho abo usanga kuba bisuganya nkuko bitandukanye bambaye amafaranga. Abantu ugasanga bitandukanye bitegurira uwo munsi mukuru.
Kuba uri kure n'iwanyu birakorohera muri ibi bihe usanga abantu benshi bajya mu miryango, abavandimwe bagahura, kuri wowe uri kure y'igihugu cyawe biba bimeze gute?
Kuri jyewe ndi kure miryango hanini byoroha. Turi mu mpera z'umwaka nkatabona rose ndabangira kuri telefone nabo bakawuhimbaza uwo munsi mukuru. Ubundi naho njye imwe na imwe ndegerana n'inshuti n'abagenzi ari nk'agafana tukagafatira hamwe, ari nk'icyo kurya tugafatira hamwe n'inshuti n'abavandimwe.
Uyu mwaka wa 2024 uyu mwaka wa 2024 kuri wowe wari umwaka umeze ute? Uranyumva Patrice? Patrice nibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Reka tuve muri Zambia tujye mu Rwanda, ndibaza aho dusanga ndiho ku bwayo Emmanuel. Wirwe neza? Uranyumva?
Ndimona kumva.
Uri he?
Ubu tuvugana ndi mu mujyi Nyarugenge.
Nyarugenge aho ni i Kigali?
Ni i Kigali.
Kigali ibintu byifashe gute imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Kigali amafaranga yo nahita ko abantu bafite amafaranga batangiye gushopinga bya noheli. Ariko iyo ugiye kureba usanga ku ruhande rumwe na rumwe amafaranga ntabwo abantu bose bayafite.
Kugita
amafaranga wavuga ko abantu ku ruhande impande zose mbona abantu bafite amafaranga, ariko urarebye abayafite barimo barajya gushopinga nk'uko bisanzwe bitegura n'iminsi mikuru. Ubuzima ubu nyine muri Kigali ni uko nyine buragenda neza, nta bindi kibazo. Nicyo ko abantu bose badafite amafaranga.
Ibiciro ku masoko bihagaze gute muri iyi minsi?
Ibiciro ku isoko igiye kureba usanga ibirayi bigeze kuri 550 cyangwa ubona wari amakaritsiye yose. Gusa ibindi byo koko ntajya nkunda guhaha, ntabwo kugira ngo bimeze gutya ko usanga ibintu byo guhaha akenshi biba bimenwa n'abakoma. Ariko ugiye kureba usanga yenda badapfa yuko ibiciro byari byifashe mu minsi yashize, ntabwo ariko byifashe, ariko nanone biracyari imbogamizi kuri ba bantu bari mu runo mujyi badafite akazi gahoraho, kuko usanga kurya kenshi birabagora.
Ariko wowe akanyama ibyo ari byo byose kazaboneka kuri Noheli no kubuna? narivuze ngo akanyama ntikazabura ku meza ku munsi wa Noheli no kubunane kuri wowe. Narivuze ngo ibyo ari byo byose kuri wowe akanyama ntabwo kazabura ku meza kuri Noheli no kubunane.
Telefone yanjye rero nawe kubera ko ari aka telefone gatoya nawe na monitor akayanze ntabwo njye mushobora kuba murimo kubimba ariko njye narimo kubumva.
Ntabwo turimo kukumva kandi ntabwo twakomeza kukuvugisha utatwumva, ariko reka tukwifurize kuzasoza neza umwaka ndiwo ku bwayo tuvuganye uri Kigali, ugire umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze kandi namwe muzagira umwaka mushya muhire.
Yego urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turimo kuganira ahanini ku bijyanye no gusoza umwaka mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro ya Noheli ndetse n'ubunani. Ese wowe aho uri iyo myiteguro igeze he? Umwaka ugiye kuwusoza ute? Niki wifuza mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu? Nibyo tuganiraho n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Hari uwatwandikiye witwa Gustave Hirwa, yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati gusoza umwaka neza ni ukwigoma kwigomwa ibyishimo by'iminsi mikuru, ahubwo ugafasha abahora bababaye byibura kunezerwa kuri uwo munsi, ubaha ifunguro, ubaha icyo kunywa, ukabasengera. Abahanga bavuga ko gufasha bitera umunezero kurusha kwinezeza. Ibyo rero ni ibitekerezo by'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Gustave Hirwa, watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mbibutsa ko urubuga rwacu ari VOA radio yacu. Mushobora kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Onezime wirwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Nairobi.
Nairobi ni amahoro?
na mahoro kabisa.
Mukanya twavuganye nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika wara mu Nairobi atubwira ko umuji imitako ari yose ariko nanone hari abantu benshi barimo kuvamo bajya mu miryango yabo hirya no hino mu gihugu. Kuri wowe ibintu byifasha gute?
Kuri nje mwira ni kure ariko nifataje nabo turi kumwe hafi.
Ubundi mu rugo ni hehe?
Ibyavuze ni ukuri, benshi basa n'abafata imodokari bakagenda haruguru bagifataya n'imiryango kuko n'ubuzi bwinshi nk'iyi minsi busa n'ubwahagaze.
Ubuzi busa nk'ubwahagaze?
Ego.
Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe urateganya gusoza ute uyu mwaka?
Imana imfashije nk'uko ndabibona no kwifatanya n'abandi batagize icyo bashobora kuba baboronka kwegeranya maze tukajya hamwe tukahimbaza umwaka neza no gushima Umuremyi abitugejejeho kuba dusoje umwaka turi bazima.
Ubusanzwe mu Burundi ukomoka he?
Mu ntara ya Cibitoke.
Mu ntara ya Cibitoke. Bivuze ko uyu mwaka utazaba uri kumwe n'imiryango n'abavandimwe bawe?
Ego.
Niba bakumva kuri ijwi rya Amerika ubutumwa wabaha bujyanye no gusoza umwaka ni ubutumwa ki?
Nukuma wizeye ko tuzabonana igihe cyose tuzabonanira ko Imana nzabikora maze tukishimira hamwe n'inshuti n'abagenzi. Ego.
Uyu mwaka se nk'ikintu wavuga utazibagirwa muri uyu mwaka haba mu bijyanye n'ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho utagezeho ni nk'ibiki?
Uyu mwaka ndashima cyane kuko iyo nashoboye kuba noteri ntambwe nkabona ibyo abandi bagezeho nkabona n'ibyo nari ndiho burya nkungura ubwenge bw'ibyo ndi nkuye kuba ndi bukore nibyo nazageraho muri kazoza.
Hari imigambi
ndabona ko narindi yisasiho
hari cyahindutse?
Yego.
Kandi ufite imigambi yuko bizarushaho guhinduka mu buryo bwiza?
Na cyane cyane.
Niki witeze mu mwaka utaha?
Ibyo mbishinga ndabize ariko ndazi neza ko bizagenda neza kurusha.
Bizagenda neza kurusha, natwe nicyo tukwifuriza hano ku ijwi rya Amerika. Mu masegonda make ifurize abavandimwe n'inshuti zawe nka batanu kuzasoza neza umwaka.
Ndasohoje umufasha wanjye Irakoze Felicien Tetine, ababyeyi banjye nabo tuvukana reka n'abari gukurikirana radiyo VOA ijwi rya Amerika bose ndabifurije kurangiza umwaka neza no gutanga urundi amahoro.
Turagushimiye cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya Kenya, kandi tukwifurize kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, tuve i Nairobi muri Kenya tujye mu gihugu cya Uganda. Eli Ndayihimbaze, wirwe neza?
Wirwe neza.
Uri hehe?
Kampala, Uganda.
Ahagana he?
Kampala.
Nyine Kampala hehe? Umuji ndawuze reka.
Buziga.
Buziga.
Munyonyo Road, Buziga.
Munyonyo Road. Umuji urawuze neza?
Gose.
Umaze igihe kingana iki?
Imyaka itanu.
Iyo ni myinshi.
N'Uruganda ndaruvuga.
Urimba nawe?
Ndimba aki.
Yogera katono mpulire.
Uvuye mu Uruganda?
Mbonye Uruganda.
Ego girenge ndakudda mu nyonyo.
Ndayihimbaze rero uraho ngaho i Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Kampala nawo n'umwe mu mijyi yizihiza cyane umunsi wa Noheli. Iyo utembereye muri uwo mujyi urabona ibintu bimeze gute, byifashe gute?
Ubu ibintu byifashe neza mugabo abantu benshi baba ariko bitegurira kugenda mu byaro kubera kuja guhimbaza impera z'umwaka hamwe n'imiryango yabo. Kampala kuri Noheli no kuri Bonane n'abantu benshi baba bahari. Ego.
Ubwo abasigaye mu mujyi mukora iki?
Tubeya mu mujyi nyene kubera zitagira ibyaro tujamwo abatazotaha mu gihugu nka twe tuzoguma Kampala, tuguma Kampala nyine ubwo nitugira ibyaro by'iwacu.
Ubusanzwe niba nkumva neza ushobora kuba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, niko bimeze?
Niko bimeze.
Ukomoka hehe?
Ibururi.
Ibururi. Uzashobora se kuba uri kumwe n'abavandimwe bawe?
Aya sinzogenda. Nta burenganzira bwo kugenda iwacu nsise ndi mpunzi muri Uganda.
Birumvikana kandi biba bigoye cyane kugira ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi uri impunzi cyangwa se usubire mu gihugu wahunze. Ariko gerageza utubwire kuri wowe ku giti cyawe uyu mwaka wa 2024 wakugendekeye gute, niki wakuyemo, ese niki wifuza mwaka utaha wa 2025?
Umwaka wa 2024 wagenze neza muri rusange, naho ubuzima bawutoroshe iyuba utaba mu gihugu cyawe nk'impunzi. Mugabo turashima kubwo umutekano turawufise, mugabo ubuzima buragoye bwo mu mahanga namwe murabuze uri impunzi.
Ubuse nkaho impunzi uri impunzi, hari n'abandi b'impunzi bari muri icyo gihugu, kugira ngo mushobore kugira ubuzima mutunzwe n'iki mukora iki?
Turiyungunganya impunzi dukora utuntu dutandukanye nka jewe ndana z'impunzi.
Urakoze cyane. Hanyuma birumvikana uri kure y'abavandimwe bawe mu Burundi, ariko reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo wifurize abo bavandimwe bawe n'inshuti abo mutari kumwe kuzasoza neza umwaka.
Ego muri rusange ndasohoje abiwacu bose bari mu gihugu cy'u Burundi, kandi turanashimiye nyine Radio Ijwi ry'Amerika iduhaye kano kanya ko kubabwigisha no kubaramutsa. Tuzongera tubonane n'ibihe igihe ibihe biba byarahindutse. Icyo twifuza no gusubira iwacu muri rusange.
Elinda ihimbaze, tuvuganye uri Kampala muri Uganda. Ndagushimiye cyane, kandi natwe ku Ijwi ry'Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe kuzasoza neza umwaka wa 2024 mugatangira umushya wa 2025 mu mahoro no mu mutekano. Ugire umugoroba mwiza. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Tuve i Kampala muri Uganda, twongere dusubire i Kigali mu Rwanda. Turi kumwe na Marcel wirwe neza.
Wirwe neza.
Na mahoro Marcel.
Yego, na mahoro, ndashimira Imana.
Uri i Kigali wowe?
Yego, ndi i Kigali mu Rwanda.
Imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka?
Yitegura nk'uko bisanzwe, batangiye kurindisha umujyi tugeze nko muri training yo mu mujyi, ukagera ku gisimenti umuhanda kutura kindege ukaza hano KCC nyine ni hano Kigali Convention Center. Batangiye gutegura umuhanda wa Kacyiru hose dekorasiyo birasa neza mu kungo z'abaturage ku bipangu amazu yo ku muhanda. Ubu nayo uko batangiye kubyinjiramo ku buryo bumeze kugera mu mujyi cyangwa se ku muhanda ku masaha agiye kuza ya divite, akabona ko hari impinduka ari kidasanzwe. Kandi noneho dekorasiyo y'umwaka nayo irimo n'agashya, bari gutegura mu buryo butandukanye n'uko umwaka ushize babigenje.
Mukanya navuganaga n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika muri Zambia, muri Uganda, muri Kenya, aho benshi bavuga ko usanga imijyi mikuru isa nkaho yabuze abantu, kuko abantu benshi bava mu mijyi bakajya gusoza umwaka n'abavandimwe babo hirya no hino mu gihugu. Mu Rwanda ho naho niko bimeze, abantu bava muri Kigali bakajya ahandi?
Ntekereza ko birashoboka bitewe n'abantu n'imiterere y'akazi kabo, ariko kubera ko urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rusa nkaho ruzamutse, abenshi berekeza ku Gisenyi kuko ariho hantu hasa nkaho kwidagadurira hahari kubera umucanga ku kiyaga cya Kivu. Abandi nanone bo mu ntara hari abandi Kigali, kuko wenda ariho baba barasezingiye
amafaranga kugira abakize twari turi mu bice hirya no hino ureka turi Kigali nawe hari amahoteli ateka neza bitewe n'ibyo dushaka indi minsi turi tanga inahangaha mu Rwanda kuri tizi bati abo twinjiranye bazija ikintu bashaka bitewe n'icyo bashaka kureba bityo bakajya aho bashobora kukibona mu buryo bworoshye butagoranye kandi bidahenze cyane kuko utanga mu mujyi wa Kigali ibiciro ari bikeya hanyuma ibiciro biri hasi cyane kandi raporo n'umunani ubu ngubu ushobora gusanga wenda ni urugero ifi iherekejwe hano i Kigali ari 15 ariko wagera igisenyi ugasanga 25 kubera ko bakiriye abantu benshi ibyo bigatuma rero kwa kwiyongeraho ibyo 10 kuga ati reka ni Kigali ariko twebwe umujyi wa Kigali ntabwo Kigali gusa ndetse abantu birira birirya muri gato bitanze ku buryo bashobora kumenya ngo habaye iki kuko nabonye n'urwego rufite kanseri mu nshingano rura irebera abantu mu rwego rwo guca akajagari n'akavuyo yashyizeho indirimbo sibyo bitega imodoka kugira ngo atazabaho kubura imodoka no kubwiza naberekeza mu bice by'iburasirazuba no gufata imodoka ikabuga aberekeza mu gice cy'amajyepfo berekeza Ngororero no gufata imodoka i Nyamirambo kuri stade Kigali kuri stadia aberekeza mu majyaruguru Musanze n'ibice bimwe byo mu majyepfo nabo ni gufatira imodoka Nyabugogo hasanzwe uri kumva ko babikoze imbere kugira ngo hari amatariki yashyizweho ku buryo hatazabaho kugongana yaba abagenda basohoka mu mujyi n'abawinjiramo ku buryo nta gukubita mu mitwe kugaragara.
Hanyuma se Mariseri ku giti cyawe urateganya kuzasoza ute umwaka?
Uyu mwaka rero wa 2024 ntekereza ko njye ntacyo nashinze Imana kuko maze iminsi itatu ndi gukora evaluwasiyo y'ibyo nari natanze imihigo twari twinshi nihaye nasanze narayesheje ku kigero cya 86% kandi 14% atashobotse ntabwo ari uburangare cyangwa iki ahubwo hari akantu gato gito nk'abafitiyeho bituma bitagenda neza bivuze ngo niba yarihaye umuntu ukagera ku kigero cya 86% ntekereza ko arabisaba noneho n'umwaka wo kuwusoza ntekereza ko ndi mu bantu bazawusoza neza kubera ko ku itariki 29 umubyeyi wanjye afite silivante mbiri ya vensenka de mariage umuntu iyo usozanyije umwaka n'umubyeyi yibuka imyaka 25 amaze hanyuma ibyo gukingirwa ni ikintu gikomeye cyane dore ko umubyeyi wacu dufitemo abantu batatu ibyo mfite shangazi nkagira papa nkagira na mubyara wanjye kandi twebwe dutuye turaturanye dusa nk'aho ari mu rugo rumwe urumva yuko kuwusoza ni neza cyane ibirori birateganyijwe ku buryo bw'umwihariko kubera ayo masabukuru arimo
kandi natwe tubifurije kuzagira ibyo birori byiza. Hanyuma mu gusoza bifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka.
Murakoze cyane murakoze kandi kudufasha kwifuriza ababyeyi bacu isabukuru nziza cyangwa se ibirori nziza. Mbere na mbere mbifuriza kuzasoza umwaka neza urugo rwanjye madamu wanjye Claire n'abana bacu Joy na Blessing birumvikana birumviza kuri papa wanjye kuko ya papa na Mariana kuko ya Jirimize na Odete na bo n'umubyara wanjye ndetse na Dafroza na we afite yubire na we n'ishangazi wanjye hanyuma abana tuvukana uwo Muhorangelike murumuna wanjye Adriana Ngakiza mushiki wa mukuru wanjye wo nkurikira Jambiye dusengeye Jo turi hano turi kumwe hano kimwe mu murenge wa Kimironko hano mu mujyi wa Kigali abakunzi b'isi rya Amerika abana na bya muri batirisine pare wanjye abo madamu yatwaye cyane cyane ariko abantu bo ku bihugu bya Amerika nk'uko mwabyanditse rero icyo dusaba umwaka utaha icyo dusaba njye ndashaka kugika ibihugu bya Amerika mu minsi yashize hari uburyo mwajyaga muduha wo kwidagadura mu gace k'ikiganiro cy'umuziki cyangwa kuwa gatandatu mu gitondo tukaramutsa abantu tukabasura n'akaririmbo hanyuma kubera gahunda nyinshi iminsi igihe muza kukigabanya mushyiraho koro eshatu mu cyumweru irindi mirikaniye vendredi so ntekereza ko mudufashije mukabikora mukazadushakira undi mwanya y'igihe cya 30 tukajya duhamagara kubera iki ndi n'icyaha kiganiro cy'umuziki abantu mu karere k'ibiyaga binini muhamagare musaba indirimbo mwifurira inshuti zanyu ibintu bikurikira ni icyaha kiganiro cyane kuko cara do futuro está ligado com o futuro está andando muito distante agora com o cara aí quando virar um momento na como que está a chance de ele ter andado muito maranhão na grande área e ver na qual a gente vai melhorar a chance de falar no lugar com a latina que já mudou mas na hora do ser na hora do futuro já é o primeiro dia da vida para aí na verdade o dia onde cresce é que se você for daqui a pouco já mudou tudo o seu dia está muito muito
e yandi rimboni nayo twatangiranye ariko we naturaza kongera twikine mu gusoza ariko nange ngushimire wowe Marcel kuko kenshi tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye aho utanga ibitekerezo ukabaza ibibazo kunsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagize ngushimire cyane kandi nkwifuriza wowe n'umuryango kuzasoza neza umwaka warakoze kandi uzakomeze no mu mwaka utaha wakoze cyane
yakoze cyane nandi ndashimiye kurushaho
kandi ibyo byifuzo by'uko twavugurura ikiganiro nabyo tuzabiganiraho hanyuma turebe icyo twakora radio Ijwi rya Amerika kuri telefone reka dufate na Dani wirwe neza
mirewe
uri hehe
ni mu ntara ngewe ndi mu Rwanda ariko ndi mu ntara biramahere ko ndi mu cyaro nanjye ndabagezaho amakuru ari mu cyaro
iyo ntara nta zina yigira
ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango
mu karere ka Ruhango
yego
bimeze gute imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo imyiteguro rero mu cyaro urabona abaturage baba baratangiye bizigama mu matsinda mu matsinda iyo umwaka ugeze rero batangira kugabana kugira ngo babone uko bazabona icyo kurya ugasanga bari kugabagabana ya amafaranga bagiye bizigama ariko baje kugira ikibazo abaturage usanga bavuga ko nubwo bazaba bahaje mu minsi mikuru ariko ntibazabona aho bajya gusengera usanga isengero zirafunze nyinshi ziko mu minsi mikuru abantu bajya gusenga bakishima urumva nyine bazarya deja bahame mu rugo bishimire mu rugo
ibyo ngibyo ahanini byatewe n'icyemezo cya leta cyo gufunga zimwe mu nsengero ivuga ko zitubahirije ibisabwa
yego hanyuma ikindi rero kijyanye n'inyama zarazamutse igishyiro cy'inyama cyarazamutse urebye mu cyaro ikiro kirote kiza ku 600 cyaravuye ku 400 urabona ko inyama zahenze
ni menshi cyane
rwose ugende mu cyaro mba mbireba nabikurikirira hafi
bivuze ko bizagorana kuri imwe mu miryango kugira ngo ishobore kubona akanyama kumeza
akaboga rwose ni hatare
twifurize ko twizere ko Imana izabibafashamo kugira ngo nibura uwo munsi bazawusoze
ariko akaboga gahenda n'ubwo ari imiryango nyine bo bimucyara urabizi ntago ubushobozi bari gukeya udutonere tureze ubona ikirere nyine bari icyatsi kibisi bishyimbo nta yenda rwo bazabura akaboga ariko bazabona no kudushyimo n'utwo turayi
utwo dusimbo nyamara kandi tufite n'intungamubiri nyinshi kurusha n'izo nyama hanyuma se uyu mwaka dusoje kuri wowe ku giti cyawe wakugendekiwe
bo sinzi ko nabivuga ariko wagwambereye mwiza kuko ibyo natagitingaga sinabigezeho nararwaye nangiriye utubazo two kubura akazi ariko buryo iyo umuntu ahumeka akaba asoje umwaka ahumeka nabwo agomba kubishimira Imana
nibyo bigenze
mbere ahumeka yenda utagitinga undi mwaka 2025 yenda ko bizagenda neza hamwe no gusenga ndazi ko bizagenda neza rwose
hari ubwo uteganya guhindura tactique wakoresheje kugira ngo nibura uwa 2025 bizarusheho kugenda neza kurusha uyu tugiye gusoza
yego cyane rwose nk'ubu tuvugana nageze mu kazi nkageze mu vuba ubu ndimo ndatagitinga ku mwaka wa 2025 nzaba meze neza rwose ndimo ndagenda nsevinga ndeba ko nazagira icyo ngeraho nanjye umwaka utaha
mu gusoza rero reka nawe tuguhe akanya wifuriza abavandimwe n'inshuti nk'abatanu kuzasoza neza umwaka nyuma dufate n'abandi
ndifuriza umukecuru wanjye Shangazi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ari mu majyepfo ari ahantu mu karere bita ka Nyanza ndamwifuriza umwaka mushya mureka Mukamusana Laurence ndifuriza umwaka mushya muhire aho bita Masumi Augustin nawe ari i Nyanza ndifuriza mubyara wanjye uri mu mujyi wa Kigali bita Maria nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndifuriza
Ndumva rabo ngawo ni benshi nabandi udashoboye
kuvuga nabandi bose banze kumazina mawambe dani haba bari kuri Sibia naho tuganira ngo ndagutanga ibitekerezo kuri Voice of America kujo ya America muri rusange bose ndabasuhuje banze kuri mawambe dani
natwe ku ijwi rya America turagusuhuje kandi natwe tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe
ndabashimiye nanjye
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga. Michelle wiriwe neza.
Wiriwe mwiza.
Uri hehe?
Ndinga muri South Africa mu gisagara cha Isandani yo Tanzania.
Aho ngaho bi muri amahoro.
Tura mahoro turakomeye turashimirora uko biri kose.
Yego. Imyiteguro yo gusoza umwaka aho ngaho muri Afrika y'Epfo bimeze gute?
South Africa imeze neza cyane batuye basanzwe babizi mu guhera icyariki mu yuko 12 abantu baba bari mu myiteguro cyane kuko ngaha barakunda iminsi mikuru nk'iyo abantu bari muri hotel nta babubutsi buriho abantu bariko bararyoherwa n'umunsi mukuru wa Noeli n'umunsi mukuru usanze umwaka nta kibazo na kimwe haratuka aratekanye
kuri wowe bimeze gute n'umuryango wawe niba muri kumwe
njyewe umuryango ntabwo turi kumwe aha turi mu buryo bwo gushaka ubuzima ndakenguruka ndashimira uhoraho uko biri kose ariko ubwo rimwe rimwe bisacangwa ariko umuntu arashimira uhoraho
ruhamaze igihe kingana icyawe muri Afurika y'Epfo
South Africa imyaka nashyitse muri 2017 ubungubu ngize imyaka ngiye muri munani
urahabaye
ni munagize muhira nta kibazo ntabaye n'amahoro
hanyuma se ku giti cyawe usubiza amaso inyuma n'icyo uvuga kuri uyu mwaka turimo gusoza wakugendekeye ute
umwaka wangendekeye neza ndashimira uhoraho ndakengura uko biri kose nubwo bitera de ariko uko je mbibona ko ntikiri muzima nyema ndakenguruka kabisa ndashimira uhoraho
wavuze ko utari kumwe n'umuryango wawe ese muri aka kanya niba bakurikiye ijwi rya Amerika ubutumwa waha abavandimwe bawe inshuti bujyanye no gusoza neza umwaka ni ubutumwa ki ugerageze no gusuhuza bamwe muri bo
mu baryango mu nshuti twagiye tubana ndabifurize umwaka mwiza ubabere umwaka w'amata n'ubuki kandi bawurangize imore aho buri muntu wari wese atuye awurangize imore adashike mu mwaka w'ibihumbi 2025 amerewe neza nkaca nangura nangi nasho ku barundi bose basanzwe baba ngaha muri kino gihugu cya South Africa bandi ku izina rya Kaburungu nk'abandi batwabanye mu bya Johannesburg Soweto za Pretoria bya Deben abagenzi bandi bari Cape Town abo tubana nga muri Western Cape nga muri Isandani cyane cyane abantu bose basanzwe bakora akazi ka delivery bakora akazi ka delivery Imana ibarinde imikosi ibarinde impanuka zo ngaha muri kino gihugu zisanzwe zihari nkanjye nifurije imiryango yanjye iri Burundi mu gisagara cya Rumonge nifuriza abagenzi banje twabanye ngaha muri South Africa bafite Kovita Boris ari muri Quebec bagira n'umugenzi wanje James yari ngaha muri King Williamstown akaba asanzwe ari ngaho muri America
urakoze urakoze cyane Michel kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka ugatangira undi mu mahoro kandi uzawugiremo ibyo wifuza byose udusurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muri cyo gihugu cy'Afrika y'Epfo kandi ugire umugoroba mwiza
murakoze
Radio Ijwi rya Amerika reka dufate na Hakizimana wirwe neza
muraho neza
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro
bimeze gute aho ngaho imyiteguro heya yo gusoza umwaka
bo ni ukuvuga ngo ndabona ikirere ari cyiza ndabona kuri benshi ikijyanye n'iminsi mikuru bari kukitegura cyane ndabona icyerekeranye n'imihahire yifashe neza se nko mu bihe byashize ku buryo umuntu azabura icyo afungura uriya munsi
iyo uvuze ko byifashe neza bimeze gute urashaka kuvuga iki
iyo mvuze ko byifashe neza ni ukwa ngo nimba ubu ngubu ikiro cy'ibirayi kirane n'itanu cy'amagana ane hano iwacu urumva ku muntu ukora bubyizi wenda tuvuge igihumbi n'urugero azabona ibyo biro bibiri agaburira umuryango ni ukuvuga ngo ibishyimbo byo hari aho byeze hari aho bitarera ariko mu by'ukuri murebye mu maduka ntacyo bitwaye rwose ntabwo wabura ndabona uno mwaka utaragenze nabi cyane nubwo atari neza cyane nabyera ngo de ariko mu by'ukuri hari igihe kishize rwose ibintu byari bimeze neza pe byari bimeze nabi cyane ku buryo wajyaga ku isoko ukabura ni ukagira amafaranga akakubana make cyane ni ukuvuga ngo hari ikintu tugira ngo reka tuvuge ku ruhande rwanjye ariko hari umuvandimwe numvise wundi wagikomoje ariko nanjye iki kintu nanjye reka nkikomoze hari akanya mwaduhaga kakorwaga n'umuvandimwe wanyu witwa Thomas Kamirindi cya kiganiro cyo kuduhamagara tugatashya tugasaba n'akaririmbo muduhamagaye kariya kintu iriya serivisi muzayigarure ni ukuri kw'imana twabanye byiza namwe uno mwaka wose amakuru meza abanyamakuru meza bavuga amakuru bayavugira igihe mbese serivisi zanyu ngiye ku giti cyanjye ni ukuri kw'imana ntacyo nazinenga mutugeze amakuru meza rwose radiyo yanyu ivuga neza umurongo wanyu turawumva neza cyane muduha akanya tukisanzura ntabwo mbese mwiharira ijambo tukavuga ibyo tukavuga ibitekerezo byacu tukabagezaho ibibazo byacu ni ukuri rwose ahubwo mukomereza aho ni ukuri kw'imana ariko nanjye nigeze gutuma umuvandimwe wanyu witwa mukaje ashyikiriza ikibazo cyanjye kuri Jenoside Nshimiyimana mu gasaro kabuze twabuze abantu 94 batatu bataragaruka hari n'undi mubyara wanjye uri ku ruhuha hano hirya mu karere ka Bugesera wabuze muramukazi we umwana w'ubu ngubu afite imyaka 18 musaza w'umubyara wa nyirabyara banjye nawe yarapfuye
hanyuma akizima kubera ko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro ujye ku rubuga rwacu rwa Facebook hariho nimero yacu ya WhatsApp utwandikire izo detaye zose hanyuma turaza kugerageza gukurikirana icyo kibazo
murakoze cyane kandi mufatire iyo nimero rwose ushobora kutayibona ariko uze kuyifata uyishyikirize Jenoside mu gasaro ni ukuri kw'imana tuzabana mpaka kuko duha serivisi nziza cyane nta yindi radio nigeze numva ikora ibintu bibi no kuri kw'Imana.
Urakoze cyane Akizimana, kandi natwe ku Ijwi ry'Amerika kenshi dukora ibyo dukora dukurikije ibitekerezo byanyu, ibyo byifuzo byanyu, tuzagerageza tubiganireho turebe uko icyo kiganiro agasaro twakivugurura hanyuma kikaba nk'uko mwabyifuzaga kandi nk'uko byahoze. Urakoze cyane. Radio rya Amerika. Reka dufate na Eustache wiriwe neza.
Miriwe neza, ndabumva cyane.
Uri hehe?
Ngendeye ngaha i Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Bimeze gute, imyiteguro ihagaze gute aho ngaho mu Bujumbura yo gusoza umwaka?
Imyiteguro imeze neza cyane, tuba turayitegurira tuba turabika n'akanoti kugira ngo tube yiteguriye neza cyane.
Yego, ku giti cyawe bimeze gute wowe? Uriteguye neza umwaka wagenze ute? Utaha urawifuza miki?
Umwaka wabaye n'ibibazo byinshi kweri, mugabo nirata ko utaha byogena neza cyane. Byari ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo mu buzima nyine.
Hanyuma mu gusoza rero, reka nawe tuguha akanya utashye cyangwa se wifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka mu magambo make.
Yego, bwa mbere ndaje kwifuriza nawe nziza n'umwaka mwiza ababyeyi banjye n'abo tuvukana bose. Hanyuma nkifuriza nawe dukorana yitwa Rishari ngaha i Bujumbura, nyine dukorana akazi yitwa Rishari Minani, n'abandi bose dukorana ngaha nyine nyonga nkipfuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza umutama yitwa Felicite ngaha mu Kabanda dukorana nyine. Tuzaye nkipfuriza n'umwaka mwiza na mwebwe mwese wo ku Ijwi ry'Amerika, mama muduha akanya ko gutashya kuko buri mwaka nama nipfuriza umwaka mushyashya nyine. Nkaba nabifurije igihe cyiza namwe muzosoze umwaka mwiza, uwo mwaka mwiza muzotahura n'umwaka mwiza mushasha. Murakoze
Estashe, natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije kuzasoza neza umwaka wowe n'abavandimwe bawe. Nshimire kandi abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi twaganiriye muri iki kiganiro. Abo tutashoboye kuganira haracyari iminsi, namwe tuzabaha umwanya kugira ngo mugire icyo muvuga ku bijyanye n'isozwa ry'umwaka no kugira ngo mutashe. Abavandimwe n'inshuti zanyu, nshimire enjeniyeri Alwa mfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi, mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka mbasezereho ariko mbasigire indirimbo Belesima y'umuhanzi Fernando.
Je te chérirai, t'embellirai d'amour, c'est serré l'invidé où l'on monte dans les rats.